Oh, Ine. Oh, Ine. Mana patebi. Mobaya. Download. Dear my father. Look, load your other mercy. Don't forget Kinje on the board.
Ndina linda ni pale paja, ndina libe kaliponze kale paja. Andupo ndiwona nkani sintachoka. Nkamwa, ananka rila ndinjala. Anzatu anka sangalala. Inekumatanda ula, pomanzanga, anka njoelela. Ndeno ndi kutindinde, ye mwendi nkafuti kande. Nane pano, ziku yenda. Ambuya mandikonda, ndeno ndi kutindinde, ye mwendi nkabuti kande, nane pano, ziku yenda, ambuya mandikonda, ndipo zulo, silelo, ndipo lelo, simawa, ambuya andi yangane, ambuya andi pasane. Funa zanga, pamoyo wanga. Business na nenda panga po. Kuvutika kome ukuvutika ku. Ndizoti nane, ndavutika ku. Ambuya mandikonda. Ambuya andidadisa. Zoso wa zanga, pano za peze. Kavuti kande, nane pano, ziku yenda. Ambuya mandikonda, ndeno ndi kutindinde. Ye mwendi kavuti kande, nane pano, ziku yenda. Ambuya mandikonda, ndipo zulo, silelo. Ndipo lelo, simawa. Ambuye andi yangane, ambuye andi pasane. Sufuna zanga, pamoyo wanga.
Aila guys, dine pakse pi. Ya, na nyeso ndina lipa antuhuga nika. Ndipo zanga zinamba kuyenda. Ndipo na wesu, usamazi kaigiri kuti. Pome bali ujasindika fige ya. Mulungu asa kudalisa, jesuti na wesu uzafiga. Zingo kala ndi ntima woli mbigira. Ambuya mapasa, ndiposo amapereka. Amen.
King J Records. King J Production.